azoshizilile mfanam ulalungadlile mfanam uhluleke ulwile yohlubeka ngifile mfanam cela ungahluleki love uphinduzame lapho ubambe khona uqine ubambe ngoba kude lapho esiphuma khona asihlehli bafwethu ngilangushizila mfanam phila mfanam azoshizilile mfanam ulalungadlile mfanam uhluleke ulwile yohlubeka ngifile mfanam cela ungahluleki love uphinduzame lapho ubambe khona uqine ubambe ngoba kude lapho esiphuma khona asihlehli bafwethu.
Make noise for black girls and black boys who stay poised, hustle to the push big bad toys. Last puma corn, it last bomb a screw my corn. Lab on the future, potential, yeah, but great, you won't get corn. Umakelwano spread the rumor corn. Shake a sticky tag, it's still my jokes, it's like the humor corn. Umzabalazo, so to do la corn, it loses dura corn. Ura ma posi langa funu tunya corn. Gabe kus jump on my fence, ura hanyano tuma corn. Zion zazungez, ama roma pata masundu corn. It's where people come and love me with some sugar corn. It's where our love turns betwela ma tuna corn. It's where abazamelayo beskutuza corn. It's where I'm a graduate se pukuza corn. It's where I'm a foreigner se funu guza corn. Ilango suma kuzu corn. Me tata
pila nangu cheese lam fanam. Pila mfanam, kiazo shizilile mfanam. Ulalunga zile mfanam. Uhluleke ulwile, yohlubeka ngifile mfanam. Cela ungahluleki love uphinduzame. Lapho ubambe khona uqine ubambe ngoba kude lapho esiphuma khona asihlehli bafwethu.
Pila nangu cheese lam fanam. Pila mfanam, kiazo shizilile mfanam. Ulalunga zile mfanam.
Uhluleke ulwile, yohlubeka ngifile mfanam. Cela ungahluleki love uphinduzame. Lapho ubambe khona uqine ubambe ngoba kude lapho esiphuma khona asihlehli bafwethu.
You should say yes when we're stunting. Siya flota win dunting. Came from nothing. Last faka khona is stamping. Picks up hoovers, the music is thumping. Niggas judge, siphume emakhaya, izinto zibetha. So when my vibe in ila, we tryna keep it together. We are dealing with unsolved rap cases. Bodies with bullet wounds, kuma staircases. Faces, ane hieroglyphs, abhala indlala. Baqeda ipain ngokubhema impala. Sneak two lines, kungekudala. While ama accountants ebalansisa ama books, ngalaba balansisa amakhala. Slayithile noma kumnyama kangakanani. They call it a skull, ngoba smash ukuthi ucabanga kangakanani. Ungahlehli, I see you. Till esibone so many commas emalini, si withdraw it, I see you.
Cheese lam fanam, pila mfanam, kiazo shizilile mfanam, ulalungadlile mfanam, uhluleke ulwile, yohlubeka ngifile mfanam, cela ungahluleki love uphinduzame, lapho ubambe khona uqine ubambe, ngoba kude lapho esiphuma khona, asihlehli bafwethu.
Pila nangu cheese lam fanam,
pila mfanam, kiazo shizilile mfanam. Ulalungadlile mfanam, uhluleke ulwile, yohlubeka ngifile mfanam, cela ungahluleki love uphinduzame, lapho ubambe khona uqine ubambe, ngoba kude lapho esiphuma khona, asihlehli bafwethu.